We have a youth problem that, if not properly handled, can be a time bomb that can blow this country to pieces.
And this is Hendrik Sam.
Wanathani yasi bongo lala, ikikupita we bongo lala. Na walosema jana iwezi fika leo, tuko ground tunasoza. Ajiji kuku mewaka sana, na mabistu anachafua rada. Na walosema jana iwezi fika leo, tuko ground tunasoza. Hakuna mboka, peleke shuleni watasoma. Madakitari wamegoma, hapa sani Yesu atatuponya. Wambie punda imechoka sana, farasi bado ijapatikana. Ni mandai wanagonya na mali wanaponda, unakonda wananona. Matamano, 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 amise. Matamano, 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 mapambano. Matamano, mapambano, bado mapambano.
Independent 60 years, tuliambiwa ni self-rule. Billions on billions, tunaibiwa na the same crooks, tunalipa madeni. Hizo ndiyo ma excuse, ini generation Z. Tuwezi make the same moves, occupy parliament, tuende mandamano. Tribeless, partyless, yon ndo msimamo. They killing us for protest, si bado tunamachon. RIP to our heroes, washa candles. Haki wengao na mlinzi, nionyeshe politician gani mwenye simu hizi. Sunday wako church, pastor kuwa bariki. Monday checking news, another scandal iko kwa TV, yo. Kuna shugli nataka gambogi. You must go, tunaimba kwa maploti. Ujengi shule, kuna madawa kwa hosi. Tumejamu, sijifanye uja notice.
Matamano, 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 amise. Matamano, 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 mapambano. Matamano, mapambano.
How do you tear Gazabaki? Surely.